all on the track.
Photo shooti Mumbai, Africa for shooti. Letu penzi ladai, dunia ina wazushi. Wasinje tulagai na wapingwe shooti. Kwa mara kama wafai. Penzi unaloma mnailiwa. Nina kuita mamna kuona.
Zama tuliko toka nembali. Wewe ndio wakwangu dakitari. Minataka tuende zetu mama Dubai. Ama tuende Shanghai. Eti mama wote wanga wadai. You are my nai nai. Nani anapinga? Deka mama wangu wewe jidai. Nani anapinga? We ni wangu mpaka siku aidai.
Flower, piano, maringo, tau, sindo, wimbo.